Genesis 19 verse 1. Izingelo zombili zafika eSodoma sekuhlwile. ULoti wayehlezi esangweni laseSodoma. ULoti ezibona wase umonsi hlangabeza wakhothamela emhlabathini ngobuso. Verse 2. Wathi, bhekani, makhosi. Ake niphambuke ningene endlini yenceku yenu. Nihlale ubusuku nigeze izinyawo zenu andukuba nivuke kuseni kusasa. Nihambe indlela yenu. Zathi cha, siya kuhlala phandle. Verse 3. Kepha wazincenga kakhulu, zaza phambukela kweza ngena endlini yakhe, wazilungiselela idili, wenza isiko esingenamvubelo zadla. Verse 4. Zingakalali amadoda omuzi, amadoda aseSodomo azungeza indlu, amasha namadala, abantu bonke bephelele. Verse 5. Bambiza uLoti bathi kuye, aphi lawo madoda angenise kuwe ebusuku na? Sikhiphele wona ukuba siwazi. Verse 6. uLoti waphumela kubo ngasemnyango, wavala umnyango emva kwakhe. Verse 7. Wathi, bafowethu, ningoni. Verse 8. Bhekani, nginamadodakazi amabili angayazi indoda. Ake nginiphumisele wona nenze kuwo njengokufanele emehlweni enu. Kepha kulawo madoda, ningenzi lutho ukuba angene emthunzini wophahla lwami. Verse 9. Bathi sisuka lapho. Bathi futhi, lo muntu oyedwa wafika kuba gogobale. Usefuna ukwahlulela, manje siyakuhlupha wena kunabo. Bamcindezela kakhulu lo muntu uLoti, basondela ukuba bafohloze umnyango. Verse 10. Khona amadoda azelula izandla, ambuyisela uLoti endlini, avala umnyango. Verse 11. Amadoda ayephandle kwendlu, awashaya ngobumpumputhe amancane namakhulu, azakhathala ukufuna umnyango. Verse 12. Ayisese amadoda kuLoti, unobani futhi lapha na? Umkhwenyana, namadodana akho namadodazi akho nabo bonke onabo emzini baphumise kule ndawo. Verse 13. Ngoba siyakuyichitha le ndawo lokhu, isikhalo sabo sesikhulu ebusweni bukaJehova. UJehova sithumile ukuba siyichithe. Verse 14. Wayesephuma uLoti wakhuluma nabakhwenyana bakhe, ababeyakuthatha amadodakazi akhe, wathi, sukani, niphume kule ndawo ngoba uJehova uyakuchitha umuzi. Kepha, wayenjengontshelayo emehlweni abakhwenyana bakhe. Verse 15. Kusantwela izingelo zamsheshisa uLoti zathi, vuka, uthathe umkakho namadodakazi akho mabili onawo, funa ubhujiswe ngenxa yobubi bomuzi. Verse 16. Esalibala, amadoda abamba isandla sakhe, nesandla somkakhe, nesandla samadodakazi akho mabili, uJehova enomusa kuye amphumisa, ambeka ngaphandle komuzi. Verse 17. Wathi sebaphumisile ngaphandle, wathi, baleka, usinde, ungabheki emva kwakho. Ungemndawo ethafeni lonke, balekela entabeni, funa ubhujiswe. Verse 18. Kepha uLoti wathi kuwo, Nkosi, makungabi njalo. Verse 19. Bheka inceku yakho ifumene umusa emehlweni akho. Ungenzela ububele obukhulu ngokusindisa ukuphila kwami. Kepha mina ngikwazi ukubalekela entabeni, funa ububi bungifice ngife. Verse 20. Bheka-ke, lo muzi useduze ukuba ngibalekele kuwo, futhi mncane, ake ngibalekele khona, angithi mncane, ukuba umphefumulo wami uphile. Verse 21. Wathi kuye, bheka, nakule nto ngiyakuvumela, angikuchitha lo muzi okhuluma ngawo. Verse 22. Kepha shesha ubalekele khona ngokuba ngingenze lutho ungakafiki khona. Ngalokho umuzi wabizwa ngokuthi iSowari. Verse 23. Ilanga laphumela emhlabeni uLoti esangena eSowari. Verse 24. Khona uJehova wanisa phezu kweSodoma naphezu kweGomoro isibabule somlilo kuvela kuJehova ezulwini. Verse 25. Wachitha leyo mizi nethafa lonke, nabo bonke abakhe emizini nalokho okuhlumayo emhlabathini. Verse 26. Kepha umkakhe wabheka emva kwakhe, waba yinsika kaSawuti. Verse 27. Abrahama wavuka ekuseni waya endaweni lapha kade emkhona ebusweni bukaJehova. Verse 28. Wabheka ngaseSodomo naseGomoro nasezweni lonke lethafo wabona bheka isisi sezwe senyuka njengomusi weziko. Verse 29. Kwathi lapho uNkulunkulu ebhubhisa imizi yasethafeni, uNkulunkulu wakhumbula u-Abrahama waphumisa uLothi ekuchithekeni mhla ebhubhisa imizi ayihlezi kuyo uLothi. Verse 30. uLothi wakhuphuka eSowari waya wahlala entabeni kanye namadodakazi akhe omabili, ngoba wesaba ukuhlala eSowari, wahlala emhumeni namadodakazi akhe amabili. Verse 31. Enkulu yayisithi kwencane, ubaba usemdala, akukho ndoda ezweni engangena kithi njengokwenza kumhlaba wonke. Verse 32. Woza simphuzise ubaba iwayini, silale naye, ukuba sizizuzele inzalo kubaba. Verse 33. Ngalobo busuku ayesemphuzisa uyise iwayini, enkulu yangena lala noyise, engazi ukulala kwayo nokuvuka kwayo. Verse 34. Kwathi ngangomusa enkulu yathi kwencane, bheka, bengilala nobaba izolo, asimphuzise iwayini nangalobo busuku ungene wena ulale naye ukuba sizizuzele inzalo kubaba. Verse 35. Ayesemphuzisa uyise iwayini ngalobo busuku, encane yasuka yalala naye, engazi ukulala kwayo nokuvuka kwayo. Verse 36. Kanjalo amadodakazi kaLothi omabili akhuleliswa nguyise. Verse 37. Enkulu yazala indodana, yaqamba igama layo ngokuthi uMowabi. Lowo unguyise wabakwaMowabi kuze kube namuhla. Verse 38. Encane yazala indodana nayo, yaqamba igama layo ngokuthi uBenami. Lowo unguyise wabantwana baka-Amoni kuze kube namuhla.